Wah, 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 wah. Yeah, yeah. Wah, 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 wah. Yeah, yeah. Yeah, yeah.
Amerudi nyumbani tunafuraha sisi wote. Mutoto wetu amerudi nyumbani tunafuraha sisi wote. Mutoto wetu amerudi nyumbani tunafuraha sisi wote.
Mutoto wetu amerudi nyumbani
tunafuraha sisi wote.
And the father said,
wow, wow, wow.